Hello?
Wi bwana Sigi mwaramutse.
Bonjour.
Ejo narabahamagaye ndababura. Nitwa Ange Eric Hatangimana, ndi edita w'Umuseke. Umunyamakuru wacu w'imikino yanditse inkuru ijyanye na nuko muri AS Kigali hari agahimbazamusyi abakinnyi bemerewe ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro, ariko bigeze ubu ngo ntabwo barakabona, kandi bo bakibaza bakagira impungenge aho bati se ko ikipe igura abakinnyi kuki twebwe ibyo twemerewe tutabibona. Bo ikibazo rero ni ukumenya ngo ese ako gahimbazamusyi karahari, ese ikibazo cyo kuba kataratanzwe nacyo kirahari, way forward ni iyihe?
Wenda ni igihe utarimo kumva neza.
Yego.
None se abakinnyi bishyuriza mu itangazamakuru iyo batishyuwe, cyangwa se itangazamakuru byishyuriza abakinnyi? Ntabwo nari mbyumvise ibyo. Murimo murabishyuriza se?
Ntabwo ari ukubishyuriza, urumva iyo ni information ibihari.
Oya, reka nkubwize.
Yego.
Ikintu tutarakora, ntarakora nari mu imyaka 7 maze ndi umuyobozi w'ikipe. Ntabwo tujya tuvuga amafaranga y'ikipe mu itangazamakuru. Sinjya mvuga amafaranga naguze umukinnyi, reka ngusobanurire kugira ngo wenda unabyumve neza. Sinjya mvuga amafaranga naguze umukinnyi, sinjya mvuga umushahara w'umukinnyi, sinjya muhembera mu itangazamakuru. Nta na rimwe tujya tuvuga ngo amafaranga y'umukinnyi ngo noneho ngo nayamuhaye ngo sinayamuhaye ngo sinagize nya. Oya, oya, ntago rero njya mu itangazamakuru kuvuga ngo agahimbaza musiki ngo yego ngo yakabo. No, ntujya tuvuga amafaranga rwose. Wambaza andi makuru y'ikipe yose, wambaza ibyo duteganya, wambaza abakinnyi dufite, abo uko duteganya kubigenza, ariko ikintu cyitwa amafaranga ntago njya nkivuga mu itangazamakuru.
Ariko ntabwo tuvuga ngo ni amafaranga angahe bahawe.
Oya, na none se sa mafaranga nyine mbajije bimeze nkaho umukinnyi yagutumye, none ukavuga uti reka mubarize niba batarishyurwa cyangwa rwose. I'm sorry,
no kumenya ko ego
ntabwo tujya tubivuga ibijyanye n'amafaranga rwose.
Ariko no kumenya nibura ko agahimbaza musiki bakemerewe nabyo bya
ko twabivuze kera. Ibyo ubu twatangiye shampiyona nshya, niyo turimo kuvuga ibya kera, twabirangije kera. Ibyo byose by'agahimbaza musiki nta nubwo tujya tuvuga na prime mu itangazamakuru rwose. Prime ntitujya tunayivuga rwose. I'm sorry, ibyo twabiretse kera cyane. Ndetse n'abakinnyi ubwabo,
yego,
urwego tugezeho, tugeze ku rwego rwo bageze ku rwego rw'uko batakijya kuvuga amafaranga mu itangazamakuru. Ntabwo
ariko urumva ibyo ngibyo nyine byaravuzwe, kandi urumva ni ikibazo gihari.
Oya, nta kibazo twe dufite, ubwo wenda bagifite simbizi, twe nta kibazo dufite.
Okay, murakoze
murakoze cyane.